guteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, ariko rero mugiye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Mwiriwe, muraho neza se? Ni Thomas Kamirindo basuhuza.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nguko rero muri isanga. Mu kwezi kwa 12 gushize twaganiriye n'umuhanga yankurije Hiller, ni docteur mu by'amategeko ku bucamanza mpuzamahanga n'uburyo bwitwaye ku bwicanyi ndengakamere burimo genocide cyangwa se ihonyabwoko, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasinye ku muntu mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu magambo make yankurije yasobanuye ko guca imanza ku byaha bimwe gusa ni nko kurebera inyanja nzima mu gakombe k'amazi. Imanza zaciwe mu rwego mpuzamahanga zibanze kuri genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, nyamara hari ubundi bwicanyi bukomeye bwinshi bushobora kwinjira mu rwego rwa genocide, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasinye ku muntu kugeza ubu bidashoboka kugera mu bucamanza mpuzamahanga. Uyu munsi nongeye gutumira Dr. Yankurije, noneho ku ngingo y'ubushakashatsi bwe tutari twaboneye umwanya itangazamakuru n'abanyamakuru. Dr. Rero Yankurije turi kumwe. Niko Hiller we urahora none?
Ndakumva neza Toma, gira inka n'abana.
Twese rwose nkabitsamuye.
Yego.
Nuko ndagushimiye cyane rero nanone umwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mwongere mwungurane ibitekerezo. Niko ye, kuki wibanze nanone ku binyamakuru wabitekerejeho mu bushakashatsi wakoze? Nabyo wasanze hari uruhare bishobora kugira mu bwicanyi ibitangazamakuru n'ibinyamakuru bakoresheje umwuga wabo?
Nk'uko nari nabibabwiye ubushize, ubushakashatsi bwanjye bwibanze ku byaha byanyuze mu nkiko n'ibishobora kuzanyura mu nkiko. Igipande kireba n'ibyanyuze mu nkiko rero nasanze ko hari abantu baburanishijwe n'urukiko rwa Arusha, Tribunal International pour le Rwanda, bakoraga umwuga w'itangazamakuru. Ubwo rero byabaye ngombwa ko mpatsinda mvumburamo ibintu bibiri bya bibiri baregwaga. Hari icyaha cyo gucura umugambi wo gukora genocide, hanyuma bakaregwa n'ikindi cyaha cyitwa gushishikariza abantu gukora genocide. Imanza nabashije kureba, hari urubanza rwitwa rw'itangazamakuru rwitwa rwarimo abantu batatu, harimo Ngeze Hassani, akabamo Dr. Nahimana Ferdinand, akabamo na Jean Bosco Bariyagwiza, hanyuma akaba n'uriya mubiriji wakoreraga itangazamakuru nakoreraga RTRM witwaga
Jojo Rugio. Yego.
Basoma Rugio cyane Rugio.
Ni Rugio.
Rugio. Hanyuma akaba Nangeze Hassani n'ikitangazamakuru cye Kangura.
Abo bose barakatiwe.
Abo bose baratsinzwe, barakatiwe.
Hanyuma bagiye no gufungirwa mu bindi bihugu, ariko rero Rugi agomba kuba yararangije ibihano byo kubera ko ndumva bari baramukata imyaka 12 nuko
yarakata imyaka 12 arafungurwa.
We yarangije igihano cye. Abandi baracyafunze usibye Jean Bosco barayagwiza nawe witabye Imana atararangiza igihano cye.
Yarapfuye.
Yego. Hanyuma n'umurambo we baremeye ujyanwa mu Bubiligi nimba nibuka neza. Aho umuryango ushobora kuba wari iri
umugabane w'i Burayi.
Aho umuryango we wari uri. Nuko Dr. Nahimana arafunze afungiye muri Mali. Nangeze Hassani ndakeka no wafungiye muri Mali.
Nawe aracyafunze.
Yego. Nuko noneho rero ibyaha byabahamye ni ugucura umugambi wo kutsemba Abatutsi cyangwa ni ugushishikariza abantu gutsemba Abatutsi. Ibyaha byabahamye ni ibihe?
Mu byaha byabahamye nuko ibyo nahise mvuga byarebanaga n'umwuga wabo w'itangazamakuru. Ibyo nibyo nagaragaje mvuga gucura umugambi wo gukora jenoside byo barabitsinze ntago icyo cyaha cyabahamye. Hanyuma icyo gushishikariza abantu gukora jenoside cyo cyarabahamye baragitsindwa. Ariko hari n'ibindi byaha byinshi bakozwe nuko tugiye muri iyo kadire ngangeze Hassani n'ubundi yatsinzwe n'izindi manza zo gukora jenoside akoze igikorwa cyo kwica umuntu. Burya kanigishe gato jenoside nuko abantu bakunda ku guhita bayumva uko yanditse muri aya masezerano, ariko iriya definition yari yarasanwe ubwayo bwateye imbere niko bavuga ko bwevuriwe. Ariko burya jenoside ubwayo ni icyaha kitari icyaha cyitwa autonome, kuko kugira ngo ukore jenoside hari ikindi cyaha cy'ibanze uba wabanje gukora. Noneho nyuma umucamanza niwe usuzuma akavuga ati uno muntu nubwo yakoze iki cyaha ntabwo umugambi nyakuri we yari afite ari ugukora iki cyaha byonyine gusa, ahubwo yari afite n'undi mugambi urenze umugambi wabita dore spesiyale. Ni abanyamategeko bavuga ni nk'ingofero, ni kumwe wandika i wanditse i idafite ingofero ntabwo kari akadomo ntabwo yumva. Ukora jenoside we azana kandi kadomo bita kadomo spesiyale kitwa kugambirira kuzahaza icyiciro cy'abantu arimo kwica. Ubundi kera bavuga ko icyo agambiriye ari ukubamaraho, ariko twaje gusanga abanyamategeko n'abashinzwe ibikorwa baje gusanga bidashoboka, ahubwo ahanini abagambiriye kuzahaza ubwo bwoko, kuko kubumaraho byo ntabwo aba yabishobora burya nta mushobora kumaraho ubwoko cyangwa kumaraho icyiciro cy'abantu runaka. Kugira ngo ukore jenoside hari ikindi cyaha uba wakoze. Ngeze rero n'ubundi icyaha cyo kwica umuntu, hari abantu yiciye kuri komine Ruje, aho bitaga kuri komine Ruje ku Gisenyi, nacyo cyaramuhamye usibye n'ibyo bibera n'uwo mwuga w'itangazamakuru yakoraga.
Ariko rero nanone dusubiye inyuma mu mateka, ntabwo aribo banyamakuru ba mbere bari bahamwe n'ibyaha biremereye cyane gutyo, kuko na nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi yabaye itwikiriwe n'intambara ya kabiri y'isi yose, hari uwari ukuriye ikinyamakuru cy'abanazi nawe baciriye urubanza ibyaha biramuhama.
Ibyo bintu byagarutsweho cyane na Aruta, kuko byamurikiye abacamanza kugira ngo barebe muri make ikintu bita gushishikariza no gukora jenoside bifashishije itangazamakuru icyo babisobanura. Imanza zaciriwe kuri Tribunal Militaire International de Nuremberg. Iyo ngiyo zamurikiye abantu bacaga urubanza cyane, haba mu cyiciro cya Nahimana etari nk'uko bayita Nahimana n'amashami ye, hanyuma no mu rubanza rwa Rugio.
Yego. Dr. Yankurije Hilaire yakoze rero ubushakashatsi kuri kubwicanye ndengakamere mu bihugu byo mu biyaga bigari, nibyo byamuhesheje impamyabumenyi y'ikirenga doktora mu by'amategeko. Hilaire we, maze rero nk'uko ubimenyereye wiganirira n'abantu mbere y'uko nguhamagarira uwa mbere witwa Rurangwa, hari uwitwa Pascal Hayagumukama ari i Kigali. We yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati musuhurize umutumirwa gusa. Nguko rero Pascal Hayagumukama aragushuhuje.
nange muhezi ntasho agira inka n'abana kandi ajyana imyaka mu bigega.
Ndizera yuko rwose akumvise. Noneho rero duhamagare Rurangwa mutangire muganire. Rurangwa araza gukurikirwa na Moses. Moses abe yihanganye. Rurangwa we, oya uranyumva cyane ariko uravuga buhoro, vuga cyane nawe nkumve.
Nange ndakumva sinzi impamvu utanyumva cyane. Kamirindi Tomasi,
nuko urakomeye rero.
Ndakomeye rwose, ndakomeye nkamuze.
Ni wiganire rero na Dr. Hileri yankurije.
Aya mbanje kumusuhuza rwose kandi ndamushima cyane kuba yabashije kwigomwa ku kanya akajya kuganiriza abantu akanabasobanura Jenoside ariko cyane.
Yego.
Kandi buriya uko avuga itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane, kuko ikintu itangazamakuru rimuze u Rwanda rucyashyira neza kandi rucyashyira vuba, bikaba inshege. Indirimbo n'itangazamakuru ni ibintu byatuma rubanda twumva ikintu vuba cyane. Ubwo rero kuba abo bantu barafashwe bagafungwa babigizemo uruhare kuko rwose ntabwo baba bararenganye. Niba umuntu atise kuri radiyo ikintu kikumva vuba, umuntu akacyumva uko kiri akacyumva kandi bihita bishyirwa mu bikorwa. Aya ni byo rwose buriya itangazamakuru riremereye.
Yee,
icyo rimara ariko iyo rikoresheje nabi nabyo icyo
gihari. Yego, yego. Rurangwa urakoze.
Urakoze cyane Tomasi, mugire ibihe byiza rwose, ubuzima bwiza.
Yego twese. Ijwi rya Amerika noneho duhamagare na Moses, hanyuma Dr. Yankurije abaganirize hamwe. Moses we,
yego cyane.
Urakomeye se
na Dr. Namunda mukirije ndakanda mwirere niriwe kuko turumvikana ku murongo.
Yego reka nawe ahita kwiramukiriza.
Ndagushubije cyane kandi Imana iguhezagire nk'uko abashinga ntawe mukunda kubivuga.
Yego cyane nanyu muri mwebwe abane na
nuko rero Moses bandanya
na cyane cyane nagomba gushimikira ku kintu cy'itangazamakuru na jewe mukwanda karabishimikira ko bo nkaje narashiye no mu ishuri gatonya ry'itangazamakuru ndasoma, ariko rero sindamenya neza ngene ko mu itangazamakuru iyo akosheje amategeko ashobora kumuhana n'amategeko n'umuze mu n'imizi z'amategeko amategeko mu isi no kumuhana, kuko ari igihe y'inkuru gushaka wayitohojeje uyikoye mu banyagihugu hamugatishikiriza mukuru wayibonye siritere kuba wayibone kumfiritere ukayitangaza cyangwa kuba wamaze kuyumva cyangwa kuba wayibonye nko kugumisha kure ukayitangaza nko kuba wayibonye, hanyuma ukaza wumva mu nyuma haraje nka ankete, iyindi ankete iba yakozwe n'abandi bantu ugazitanga inkuru watanze wewe batase kuyopoza, kandi mukuru aba ari kubaragira opozisi ijya nkuru wa watanze basanga bariko baragenda bongeramo cyangwa bakuramo ku nkuru uba watanze na cyane cyane ufata nk'akarere nko kuri Jenoside yabaye mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari n'igihe cy'intambara bizagiyeyo aho sinzi mugenda mwisunga mu gufata n'abanyamakuru baba batangaje nk'inkuru iba yavuzwe kandi iba yabaye visible iba yabonetse siritere kidasa mushaka mu ntawe mu bitomore ngene ntawe n'abanyamakuru bagiye bakata igifungo n'abandi baba bakoze nko kunguru kanaka ingene mugenda mubasira nk'uru rubanza. Murakoze.
Yee, urakoze Moses we. Reka Dr. Hileri yankurije kwisubiriza.
Ntabwo ikibazo cye nagikurikiye neza cyangwa yashobora kugisubiramo ubundi bushya kugira ngo cyumvikane.
Moses we, uracyahari? Moses yagiye. Aracyahari? Yee, yagarutse. Moses we, wasubiramo ikibazo cyawe ko atacyumvise neza?
Nareka ndavuga bati ngumo menyeshe makuru iyo cyane cyane bifatira nko kuba byabaye byo byabaye mu karere k'ibiyaga bigari aho iwacu nko mu Burundi no mu Rwanda kubwicyo ndenga kamere bagiye bo baho, hari igihe nk'inkuru uba wayibonye ukayivuga imaze kugirungika ko yenoza ukayivuga na cyane cyane wagahumba hazi nk'indi nkuru iyopfonda ishinguriya wasikiriza kuri radiyo gatisanga umunyamakuru azanywa mu rukiko kubazwa ku nkuru aba yatanze kandi aba yamaze kurengana na kiriye kuna kuri n'ibindi biba byamaze kubivuga ko batanga umunyamakuru wayahita dugambere agiye mu rukiko mbe ni giki n'icunga kugira mu katire igifungo ifatye n'ibyabaye mu kareke ya gabizari abatanze inkuru kubyicanye bakora muri radio militari nka karorero bagiye batana n'inkuru hanyuma mu nyuma zigacetse garuka ko ugasanga umwese makuru ataragenda guhanwa n'isaha ariho n'abakirondeza kugira ngo bajyanywe mu butungane ndetse akamuntu mu bicomorere n'umwe mwiza amategeko
mbese mu magambo make urabaza niba umunyamakuru ashobora kuryozwa akajyanwa muri sentare mu rukiko kubera inkuru yabaye yatanze
yego cyane atana cyane inkuru zagiye zibaho bigize ya chama genocide urabona ni gihe cyo kigoye cyane ugatisana nk'umunyamakuru yamaze kuyirenosa akayivuga mu nyuma bagaruka kandi bakamurondera no kugura aba yatanze eske yere no mutuma tabisagira bizari chomore kuko biratandaga nk'umunyamakuru yatanze inkuru yavuzwa n'abanyagihugu cyangwa abayibonetse kere ugatisanaga mu nkuru kiyiko kubazwa kuri iyo nkuru nyine bayatanze murakoze
ye urakoze Mozezi we Dr. Yankurije noneho wabyumvise
ntangire musubize natanyurwa yongera baze
yego buretse mbanze mbwire Fatou amugumane gatoya Fatou est-ce que tu peux garder Moses à l'antenne là pour que s'il n'est pas satisfait on le remet à l'antenne merci ndi kumwe numfasha uvuga ibifaransa niyo mpamvu mvuze mu gifaransa mumbabarire fute izijwi rya America ngaho Dr. we nuko rero
namwumvise nini kintu nawe usanzwe uzi kigenga itangazamakuru kugeza sinigeze nigiga hari ikintu bita etike ni ukuvuga kugira ubunyamwuga ukaba udashobora kuba watangaza ibihuha cyangwa utangaze ibintu bipfuye hanyuma muri ruriya rubanza muri ziriya nkiko zabereye Arusha abantu b'abanyamakuru baburanye ni Rugiyo nk'umunyamakuru yari animateri ni umushyushya rugamba niko mubita
ye ni umushyushya rugamba rwose kuri radio RTL muri wayifaranga
na ngeze kuri ngeze ntibyari bigoye kuko ikinyamakuru cye cyari cyo gitwe mu mufuka bwite kuko niwe wari kontaburi akaba redacteur en chef no kuvuga umumenyesha makuru w'ibanze rwose ibyari birimo yabibazwaga neza nkaho ari ibyo nta kuvuga ngo undi munyamakuru wamusinyiye ku buryo ni haba undi wamusinyiye niwe byagaragaraga ko ari nyiri ikinyamakuru nta kubishidikanyaho bo hanyuma Nahimana we ntabwo yigeze aburana nkaho ari we wanditse inkuru ahubwo yaburanye nkaho yari muri conseil national yari muri board bayita
ni ukuvuga inama nyobozi reka tuvuge inama y'ubutegetsi
ya RTLM noneho abazwe ibyaha byakozwe n'uwitwaga ni Focus Habimana
yego
n'ibyakozwe na bemere ikivariri waje no kumutanga ubuhamya yaje gutanga ubuhamya hanyuma hari n'ibyavuzwe na Habimana Evariste mwamwitaga Kantano icyo gihe Toma
ye ni Kantano
Habimana Evariste
niyo mazina ye nyakuru busanzwe ariko yaje kuyahindura yiyita Kantano yarabimara ni izina yamaranye imyaka myinshi nibyo
yasinyaga Kantano ariko burya muri leta civili ye hari harimo Habimana Evariste
yego
ibyo rero yabiburanye nkaho muri duwa tugira principe yasobanura ikintu bita hari icyaha akaba n'uburyozwa cyaha icyaha ni nk'uko ushobora kugenda ukiba inka y'umuntu
yego
ariko iyo wibye inka y'umuntu hari umuntu ushobora kuba yakugurura imyugariro
akaguha inzira
akaguha inzira urya muntu nawe abazwa icyaha nawe donc aba yakoze icyaha mwagikoranye nitwe tukareba kuti yagikoze uwo mufatanya cyaha we yagikoze ari ishumi we bita complice cyangwa yagikoze bafatanyije we bita coauteur cyangwa se ni shebuja bamwoherereje kujya gukora ibyo byaha abikora mu izina rya shebuja babyita responsabilité du chef hiérarchique shebuja w'umunyacyaha iyo atabashije guhana uwo munyacyaha bivuga nkaho ari we wa mukubuye uwo mutwikire n'ukuvuga ko base naho baba bafatanyije kuko iyo umuntu utegeka akoze icyo cyaha wowe ugomba icya mbere iyo uzi ko umuntu utegeka azakora icyaha urabimurinda ukamuzitira noneho iyo umaze kumenya yuko yagikoze utabashije kumubuza uramuburanisha cyangwa ukamurega uti dore umuntu wankoreraga iby'inka nimumufata akibazwa iyo utamujyanye ku rukiko iyo nka mwese murayibazwa nuko byagendekeye rero byagendekeye
Nahimana naho se barayagwiza
yagiye yarari nawe muri board donc yayo yarari mu kintu cyitwa comité d'initiative yashyizeho
RTLM
nabo babazwaga kuri iyo regime ya responsabilité du chef hiérarchique
hagati aho ngaho ariko nanone hari akandi twari twibagiwe kuvuga kuri barayagwiza we nta nubwo yigeze yicara mu rukiko yaravugaga ati sindwemera barinze bamukatira atajya imbere y'abacamanza
barayagwiza burya yari umunyamategeko mugongo hejuru wize muri systeme itari romano germanique cyangwa common law yize muri systeme bita systeme communiste droit yo muze mu Burusiya amategeko yarayametrizaga ariko impamvu atemeye ruriya rukiko ni uko procedure zo kumufata zari zitari zohereza amategeko kuko nibyo ntago yafashwe ku buryo bwohereza amategeko
icyo ngicyo nacyo ndumva yaragitsinze hanyuma bituma bamugabaniriza ibihano kubera iyo ngingo yego
yahagaze nk'umuntu wigometse ku rubanza ariko akagenda droit nayigira limite kuko iyo procedure yishwe bigashobora guhagarika urubanza ariko biruriya rukiko bwo navuze nubwo muvuga ko procedure yapfuye proke yaravuze ati ibintu dukurikiranye ni ibyaha ndengakamere birenze igipimo ntabwo umuntu twareka guhana umuntu responsable y'amamiliyoni cyangwa y'ibihumbi by'abantu kubera ko gusa bamufunze iminsi irenzeho umwe cyangwa ibiri ku minsi yateganyijwe muri emprisonnement preventive
ni ukuvuga mu gihe cy'ifunga ry'agateganyo
bamutindanye muri Kameruni agira intuza agira Arusha byaratinze yanataga n'amafaranga menshi cyane avuga ati njyewe mwamburije kwikorera akazi kanjye kandi ndi umwere nuko procureur atanga inda ya bukuru yuko barayagwiza naramuka atsinze urubanza azishyurwa amafaranga menshi yarutsindwa bakamugabanyiriza igihano
aratsindwa noneho bamugabanyiriza igihano
ariko ubundi iyo bigenda kuri iyi ubundi muri droit commun yari gufungurwa yari ari ibyaha risanzwe yari gufungurwa
yewe birebyo n'indengakamere nk'uko nyine nawe ubivuga mu bushakashatsi bwawe kandi ni icyaha cya jenoside mu gifaransa bavuga ko ari crime de crime ni ukuvuga n'ubwicanyi mu bwicanyi mbese babuze n'uko babivuga nimba ntibeshye
icyaha cya jenoside cyaje mirimo minsi ku rukiko rwa aho tugereye muri ICC bicyiswe gutyo ko ari crime de crime ariko kitari cyaba n'icyaha kigikoreshwa muri neoloji kikiri ijambo risanzwe gusa nabwo nka Winston Churchill yavugaga ati ni crime sans ariko muri kiriya gihe yaburanaga barayagwiza biriya byaha uko ari bitatu byari bifite porote zingana mu rubanza rwa Kajerijeri Juvenal bavuze ko biriya byaha uko ari bitatu icyo gihe byari bitatu byabaye bine baravuga bati nta kubigisitenga byose byibasiye inyoko muntu ariko kuri ICC donc muri competence ya rationnel materiel ya ICC aho cyabaye icyaha gifite ingofero idasanzwe dore speciale
Moses ndibwira yuko Moses uracyahari
ndongo
Moses wasobanukiwe noneho wanyuzwe n'ibisubizo
ariko hari ibintu ntaratahura neza ko ndumva hari umunyamakuru yahakana ibyaha ni which way you can sentence someone ntabwo yemera icyaha ukamucumukira igihano ugacumufunga cyangwa ugacumuca nk'amande ni icyaha kirimo mu kintu kigiye kandi
natigere kizo biya bihari bishimiye byo kumushinga ico caha kiba gihari hamugatse kirubanza kandi nawe nyatemeye cyo kimva kigeze gikora nimwe yahindira mu bikora mu zo mwiza mategeko
niko Moses reka twumvikane usibye ibyaha bisanzwe bishobora gukorwa mu rwego rw'itangazamakuru ibyaha by'ihonyabwoko ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ibasinyo ku muntu byo ni ibindi bindi birenze kamere nyine bitandukanye n'iby'umunyamakuru ashobora guhanirwa bindi bisanzwe nko gutukana ariko rero ibyo ngivyo nabyo ntabwo bifungirwa kereka mu bihugu bikoresha igitugu naho ubundi ntabwo umunyamakuru afungwa kubera ibyaha kure yakoze by'itangazamakuru kereka mu bihugu bikoresha igitugu bikora donc dictature naho ubundi
iyo akabaye dictature iyo atweke kubati ngoba nk'ibihugu bikoresha dictature n'ibihugu byafata nk'ibihugu byacu by'akarere hari igihugu gishobora kuza kumvira yahamagawe rimwe na rimwe mbere yo gutungana nk'uko cyaba yagira igora yakoze cyangwa nk'uko ngura aba yakanze kanaka kandi iyo nkuru urashobora kubona ko ikintu inkuru ushobora kugumura nk'igihugu cyose ahubwo usanga iyo nkuru yari kirategurwa wowe arayenoseje imbere y'uko iba yarateguwe kandi yarafite imitekerezo byanyu yateguye ugasanga nk'umunyamakuru arahanywe kandi nawe nyine arafite n'ibyabona nka dufate nk'akaruhu aba yarikodinze nk'amajwi waza wumva ko arabazwa iyo agiye abikura kandi hari ibyo byabona byemeza n'ibizikubiri yakubera ategeka ufate imbere yakubera ategekanye kuba icyo gihe ni kubera ikintu usanga yahanywe kandi aba afite ibyabona byemeza yuko icyo kintu kiba cyakoze mbwaba yo kujyana imbere y'ubutungane na bya byabona bishyikirizwa imbere y'ubutungane ubutungane ntibubikorere ko bugasaba gushyigikira ku muhano w'umunsi makorera akamutuku yazo murakoze
reka noneho Dr. Yankurije akubwire nawe muri make cyane niba hari icyo yagusobanuriraho hanyuma tujye no ku bandi Frederico na Daniel nabo bategereje urabyemeye yee na urakoze Moses nikoze hirerewe ndumva tanyu
reka muhuru muri nkurikije urubanza rwange Sami kuri amategeko 10
icumi y'abahutu
ari amategeko
ni kangura yayanditse muri 93 hari
muri 90 90 ngira ngo niho mukuboza cyangwa mukwakira mu mezi ya nyuma donc igitero intambara ihuza FPR na guverinoma y'u Rwanda icyo gihe itangira
ukuboza ku Barundi ni ukwezi kwa 12 dukomeze
icyo gihe ayo mategeko ngeze yavuze ko atari umuntu wari uyanditse bwa mbere yerekana n'ibindi binyamakuru yari yaragiye avamo yerekana ndetse ko n'ibinyamakuru byayanditse byashyize ahagaragara cyane byari binyamakuru bya biri muri mufansi FPR ariko hazamo andi mategeko buriya batajya bavuga kandi yabaye yaciweho urubanza cyane hari amategeko 19 y'abatutsi ngeze we akaba we yarayanditse ariko mu kuyandika ko yari afite intego nyine yo gucengezamo abantu urukundo akagenda ahindagura uko ayo mategeko 19 y'abatutsi yari ateye ayo ngayo niyo kuri ikibazo akavuga ati tuvuge ko ibyo byose wagiye kubivuga mu bindi binyamakuru ukabiproduza nk'uko umusore nk'umuvandimwe akavuga ati hari ibintu ko ku munyamakuru aba yavanye ahandi akabivuga muri Rusigaro akabivuga ahandi hantu ati akabishinya ni kuki yabazwa inuza yabazwa uburemere bufite kandi atari we wabyanditse ariko ku mategeko 19 y'abatutsi byo byagaragaye ko ngeze yagendaga yahindura nkana agamije kugira ngo urwango rukomeze kwiyongera
urwango abahutu bafitiye abatutsi
cyangwa se wenda zisubirisa nta icyo cyari jenoside birumvikana ko yashakaga nta nubwo byatanzwe mu gushishikariza kiriya kimenyetso cy'amategeko 19 n'amategeko 10 nticyatanzwe mu gushishikariza cyatanzwe mu gucura umugambi wo gukora jenoside kuko proke yananiwe kubizana icyo gihe kuko nta kuntu byaje kuko gushishikariza abakuru bari publique indirect noneho urukiko rwo rwari rufite ubushobozi bwo kuburanisha umwaka umwe kuva muri 90 umwaka wa 94 gusa kandi amategeko yarasohotse muri 90 bakavuga ati rero ntabwo byatangwaho kuko gushishikariza gukora abantu jenoside byo byemezwa ko bibaye ako kanya icy'amaso imbona nk'ubone noneho rero no mukubigarura muri ruza muri planification nabwo ngeze asindura ubanza n'icyaje ya planification cyakoze bwa mbere cyari cyamuhamye nyuma bakimusibaho mu bujurire nuko rero ibyo byo kujya kugira kujya kuvoma inkuru wabonye ahandi hantu wenda ugakopia ugakora natwe muri propriété intellectuelle muri teze yanjye ndamutsenzenye n'ikintu ni ngomba nagishishe mba nakigize icyanjye akenshi we nagikomanta ukanacyarishisha aho ngaho mwareba kuri dirwa kome wazashaka umuntu ubisobanukiwe cyangwa nawe umaze igihe mwitangazamakuru wamubwira
yego reka ibyerekeranye n'ibyaha bisanzwe dirwa kome tubyihorere twigumire kuri insanganyamatsiko y'ubwicanyi ndengakamere bushobora kuba genocide bushobora kuba ibyaha nyoko mu byibasiye nyoko muntu cyangwa ibyaha by'intambara nibutse abatwumva ko iyi ngiye ari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro muri isanga turaganira na Dr. Yankurije Hirer ku bushakashatsi yakoze kuri ubwo bwicanyi ndengakamere mu bihugu byo mu biyaga bigari kuri telefone rero dufite na Frederico Frederic urakomeye
babye yego ndakomeye
akabazo kawe
mwaka mushya
yego twese
nagomba kubaza umutumire usatiye ngaha muri kino gihugu cyacu cy'Uburundi hari ibinyamakuru bimwe usanga bigeze kuririmbira leta bigaca biratuka rumwe batavuga rumwe na leta hoba hariho nka senare ugeze gucira imanza ibinyamakuru biba biza birarenga amategeko kubera uko twoba tuzi ibinyamakuru bikora ikinyamakuru kigeze guha ijambo leta kikongera kigaha ijambo n'abatavuga rumwe na leta mugaba mu Burundi hariho ibinyamakuru bimwe bimwe usanga bigeze kuririmbira leta ahubwo bigaza biratuka abatavuga rumwe na leta kuko nibyo hariho abatavuga rumwe na leta usanga bakora amakosa mugaba si kuvuga yuko bose batu bakagiraho bose batabitwa abasi ba leta tubaje umutumire nta kundi ibyo binyamakuru boza boneka nk'amasenteri azarabihana kugire gukora na byo ntukibona ariko ngo yabiriko birakukiza bikaza birateranya biteranya abantu kandi nako ka kabiri
yego
nta mashuri y'amategeko yoba ari nko ku rwego rwa sike yoza arigisha abanyamakuru kubera abanyamakuru bamwe turabona yuko hari abanyamakuru bamusanga bamwe begamira leta abandi ugasanga begamira batavuga rumwe na leta ugaca usanga urumva bamwe mu bintu by'umutekano muke uba mu gihugu bimwe bimwe n'abanyamakuru babajise n'umwe uruhara
yeee
hoba amategeko ahari atomwe neza ashobora kugenga abanyamakuru hamwe uyarenza hamwe gukorera umunyamakuru abajejwe gukora nka sosiyete ziratahengamiye urakoze cyane imana ibahezagire
yego Frederic nawe imana iguhezagire urakoze nuko
sawa mundamukiza imasi fatukara tubukuru bakoze mu mazo mu gihugu cy'Urundi arakuramukije
yari kukumva rwose
Frederic imana iguhezagire
nuko nuko rero Dr. Yankurije mubwire rero
ikibazo cye ndacyumva rwose icya mbere avuga ati kuririmbira leta ntabwo ari icyaha ahubwo ikibi ni ugushyigikira mu makosa mu rwego rwo kuburanisha ibyaha hari ibyaha bita ibyaha nyine ibyaha peno ibyaha by'ubugizi bwa nabi hakabamo n'ibyaha bita ibyaha by'amasosiyete bigengwa n'icyo bita droit de société cyangwa droit des affaires kuko sosiyete ibikora affaire buriya iriteremo n'ubwo
yari
sosiyete commerciale
ubucuruzi
yari sosiyete y'ubucuruzi nubwo icyo gihe twebwe iyo tuburanisha sinari naho umucamanza ariko donc abanyamategeko iyo baburanisha icyaha bakaburanisha icyaha umuntu yakoze bakurikije icyaha ni gatozi icyaha penal cyo ni gatozi bitandukanye n'icyaha civil umuntu ashobora kubazwa ikosa rya umwana wawe iyo yibye urishyura ariko mu byaha penal ibyaha nyine bimeze gutyo bya penal ho bakurikira umuntu ku giti cye ku gatozi
by'umwihariko ibyaha by'ubwicanyi ni umuntu ku giti cye ku gatwe
ku giti cye noneho akabaza ati ikinyamakuru kiramutse umuntu iyo ikosa ryakorewe mu kinyamakuru ikinyamakuru gishobora gufungwa. Igisubizo ni yego, ariko icyo gihe umucamanza no kurikira amategeko ari muri icyo gihugu akareba niba amategeko yakoze n'iyo sosiyete y'ubucuruzi ifite icyo kinyamakuru kinyamakuru kiba gikorera inyungu ntabwo kiba gitandukanye ni na kiriziya cyangwa n'iki, niyo kiba ari icya kiriziya kiba cyagiye muri afuri kuko kiracuruzwa icyo gihe nibwo areba akavuga ati iki cyaha kirakabije bisabye ngo bibaye ngombwa ko kinyamakuru tugifunga. Usibye ko nk'aho iwanyu muri Amerika bwo banagica n'amande bakagica amande menshi cyane kuburyo bisubiramo gufungwa kuko mu cyaha cyabaye abajya gushaka gusanga icyaha kiri double, hari icyaha kiri civil bavuga ibyaha civil byita ngo icy'umu kinyarwanda
ni imbonezamubano
ibyaha by'amahugu n'ubucuruzi na mbonezamubano, bakavuga bati iki tugiye kugukurikirana yuko mu gihe watangazaga ino nkuru watumye umugore wa Tomasi yicara ntajye ku kazi kubera ko abantu bamukomeraga amafaranga yatakaje mu kazi urayamwishyura safi la responsabilité civile icyo gihe urishyura noneho responsabilité pénale bo bakurikira umuntu ku giti cye bakareba umuntu inkuru yakuriye inkuru icyo bakavuga bati tumukatiye igihano runaka noneho akaza n'icyo kindi cya droit pénal des affaires bakareba niba ibyaha wakoze birebana n'ubucuruzi wakoraga bishobora gutuma iyo sosiyete iba radiye kuko mu gifaransa ifutwa
ikigo cy'ubucuruzi gifungwa
bakavuga ati kino kigo turagifunze kuko cyacuruzaga ibiryo biboze kandi nibwo tuvaze iyo nkuru yahari imigeni produit iboze niba namushubije yabaza ikindi
buriya rero mu Burundi ni sentare zo mu Burundi zigomba kubikora zikurikije amategeko yo mu Burundi. Ibyo byose umaze gusobanura nta sentare mpuzamahanga nta rukiko mpuzamahanga rushobora kubihana ibyo ngibyo nizo mu Burundi
kubera ko umucamanza na procureur bemeye gukora iperereza ku byaha byabereye Burundi mu 2015 ubwo bashobora nanone kuvuga bati kino kinyamakuru gishobora kuba cyaratije umurindi. Hari ikintu ngira ngo ngaruke ubushize nitwakivuzeho neza ntabwo nubwo umucamanza na procureur bavuga ko bari guperereza hari ibitakigega impaka byanjye kwemezwa byinjiyemo ko ari ukuri ko abantu bapfuye mu Burundi kandi basize ibyaha byibasiye inyokomuntu ujya nkirikira disikitabure umucamanza mbere yabyitegereje arabyemeza
ibyo ngibyo
wakurikiyeho kujya gushaka abantu babikoze
n'ibimenyetso simusiga
n'ibimenyetso simusiga
ibyo ngibyo biri gukorwa na ruriya rukiko
umuntu wabikoze yarapfuye ariko ntibyabuzeho ko ibyo byaha byabaye.
Ibyo umaze gusobanura ni umushinjacyaha wo muri ruriya rukiko rw'Ilahe ruriya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC niyo irimo ikora amatohoza kuri ibyo byaha.
Abarundi rero niba bumva yuko ibyo byaha bishobora kwinjira muri kompetanse ibyo byaha byakozwe n'abanyamakuru cyangwa n'ibinyamakuru byinjira muri kompetanse y'urukiko rwa Rahe bashobora gutangira ngo gusuganya ibimenyetso no gutangira kwiyambaza sosiyete sivile bakabishyikiriza umucamanza cyangwa bakabishyikiriza procureur.
Hanyuma nanone Frederic yari yabajije ati ko hari abantu bakora umwuga w'itangazamakuru ukibaza ibyo barimo kubona amakosa menshi y'itangazamakuru ati nta mashuri ku rwego rwa Afrika yabigisha cyangwa se abigisha ku buryo bakora umwuga wabo neza.
Ibirundi se nta tangazamakuru rihari
amashuri
y'itangazamakuru dore kandi musubize ikibazo kimwe aho ngaho kiri gifite agaciro nuko mu gihugu burya haba hari kode haba hari igitabo cy'amategeko kode deontoloji igenga abanyamakuru niyo waba warayize cyane usanzwe uri umunyabyaha ntibyakubuza gukora ibyaha cyane ngiye kumubwira buriya hari umuntu utaragaragaye witwa Gahigi Gaspari yari umuntu wari minuje itangazamakuru cyane
na kantano burya yari yararyize
wala bivuze ko kuba warize ntibikubuza gukora ibyaha barayagwiza ndakubwiye ko yari dokiteri muri byaha dokiteri na biografisi yari yarize duwa na Carrera del Ponte mu gitabo cye yaravuze ati uriya mugabo yaranyemeje ku bintu byo kumenya amategeko. Kuba rero warize cyane ntibikubuza kuba umunyabyaha. Hanyuma ku byerekeranye n'amaspecialite mu itangazamakuru rwose muri Afurika ntago mbishi
amashuri
ishuri ry'ikitegererezo riri muri Afurika ry'itangazamakuru
yego ahari nta ry'ikitegererezo rihari ariko rero amashuri yo arahari nibyo mu Burundi muri kaminuza y'u Burundi ya leta y'u Burundi bari bafite ishami ry'itangazamakuru igihe kirekire ni nabo twebwe mu Rwanda igihe tutari dufite ishuri ry'itangazamakuru mu Burundi bo barigaga itangazamakuru muri kaminuza ntabwo nzi nimba ari kiriho hanyuma mu Rwanda ubu ngubu nabo bafite amashuri makuru yigisha iby'itangazamakuru muri kaminuza y'igihugu ya leta hari ishami ryigisha itangazamakuru n'itumanaho journalisme et communication ikabwayi hari kaminuza ya Kiliziya Katolika yigisha iby'itangazamakuru ariko noneho mu rwego rwa Afurika hari n'abanyarwanda bize muri Kinshasa muri Isti harabize Yaounde iby'itangazamakuru harabize muri Senegal iby'itangazamakuru amashuri muri Afurika yigisha itangazamakuru arahari ibyo ngibyo mvuze nibyo mu bihugu tuvuge bivuga igifaransa naho ubundi no mu bihugu bya Afurika bivuga icyongereza hari amashuri menshi 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 Frederico rero amashuri ni menshi cyane ahubwo nkuko Dr. Yankurije yabisobanuye kwiga ntibibuza umuntu kuba umuntu kamere muntu niyo ituma akora ibya cyangwa se agira ubumuntu agira ubugwaneza mbese aba inyangamugayo nuko nkuko bimeze naho ubundi amashuri yo arahari pe ngayo rero ngayo nguko ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na Daniel we Daniel
karame
akabazo kawe kagufi
akabazo kanje ndabaza ni kagufi njewe mbona leta yose igiyeho iyare yose mbona itangazamakuru rikorera mu kwa kwa leta no mu Rwanda uyu munsi tuvugana usanga hari ibintu itangazamakuru ubona ritangaza ariko binyuranyije n'ukuri guhari usanga ikibazo abanyamakuru baho ubona bahari usanga bakorera mu kwa kwa leta batavuga uko kiri cyangwa cyabaye cyangwa uko bakibonye ahubwo bakagenda bagoragoza mu gukora ibintu byiza ikindi noneho nge ndamubaza ese yagira inama si abanyamakuru bakora mu kwa kwa leta ikindi mubaza ese abanyamakuru bakomeje gukora mu kwa kwa leta genocide ntishobora kuzongera kubaho ese genocide niyitabaho nta bundi bwicanyi bushingiye ku moko bushobora kubaho kandi nyamara ari ikibazo muri sosiyete iyo ari yose ku bantu runaka ubwo ninde kuvuga wenda sosiyete nyarwanda kubera ko ari ikintu kiba rusange mu bihugu byose ntibyaba ikibazo mu bandi bantu ubwo icyo nicyo namubazaga nicyo gitekerezo nari mfite ariko igihari leta iyo ari yo yose n'uyu munsi na leta yavuyeho mu Rwanda iyo ari yose ibogamira kuri leta ubwo nambire inama yagira abanyamakuru bakora mu kwaka kwa leta ese n'ibiri abanyamakuru bakomeje gukora mu kwaka kwa leta n'abajenosidi ishobora kongera kuba cyangwa n'itaba niba atakomeza kuba ubundi bwicanyi bushingiye ku moko nyamara ntibutangazwe murakoze
urakoze Daniel ariko rero gukosoye gatoya ntabwo ibinyamakuru byose ndavuga mu bihugu byose ntabwo ariko bimeze hari ibihugu bifite itangazamakuru ryisanzwe
ryigenga mu bavuze gato ubwo ndashatse kubona navuze mu Rwanda nuko nashatse kuvuga muri bamwe na bamwe ariko mu mbabare kubona kize mu rusange
yego urakoze ndane yee reka Dr. Yankurije gusubize
itangazamakuru buryo ribamo ubwoko bubiri hari ibyo bita presse publique mu Rwanda byo radio Rwanda burya bikorera leta imvaho rahoreze
hanyuma televizion presse privée na TVR televizion
itangazamakuru ryigenga iyo ni approche ushobora mu bihugu byose niko babimeze itangazamakuru ibyo gihe cyose uragenda ugasanga hari ikinyamakuru gikorera mu kwaho kwa leta kuko nyine ari icya leta ari leta ibera gishyizeho kujya gukikikorera urumva n'icyayirwanya ahubwo ijambo leta mu buryo bw'igitone kuko leta zose ntizica itangazamakuru rikorera leta y'ingome wenda cyangwa y'igitugu iryo riba riteye ikibazo naho kuba rikorera leta leta nayo icyo kintu ifiteho uburenganzira bwo gushyira ikinyamakuru kizayakivugira hanyuma kugaruka aho ngaho umunyamakuru iyo asinye asinya mu izina rye nukuvuga ngo nubwo redacteur en chef nubwo yabakorera guverinoma umunyamakuru fugere redacteur en chef ishema kuri runaka X nda kutavuga ku binyamakuru by'amazina kuko byagiye gishya gihe nda kutavuga amazina y'ibintu kwa abenshi yagiye bagira ibibazo byabo bwite bwihariye ikinyamakuru redacteur en chef y'amakuru X akemera ko iyo nkuru ihita mbo igihe kiragera mwese bakabashyiraho mwese bakabakurikirana nababwiye iyo responsabilité du chef hiérarchique na responsabilité ya gatozi ya acteur yeje rero umunyamakuru usinya inkuru azi neza yuko ijyana mu cyaha kandi yarabyize abanyamakuru murongera mukabisi bakayibasiramo akababwira akataribwa n'akataribwa ajya amenya yuko icyo gihe azagira ikibazo bibaye ngombwa leta nayo bya munyamakuru byigenga n'ibitigenga ifite uburenganzira ngira ngo nko mu Rwanda ibinyamakuru byinshi bigomba cyane cyane itangazamakuru ryanditse ikunda kubanza kudepoza kopi kwa procureur mbere yuko ifite amakuru gisohoka leta ihora irwana inkundura kugira ngo ibinyamakuru bimwe na bimwe ikabifunga ikibazo wakwibazutse se ibifunga kuko mu by'ukuri yakagombye kubifunga nibyo leta y'u Rwanda ifite umwanya mubi iyo bakoze evaluation mpuzamahanga mu by'itangazamakuru ariko ibyo ndumva ndi kurangiza lisansi bachelor's degree nari naramashije abantu mbaza icyo gihe nahuye n'abantu n'abantu bo muri parike mura n'abantu bahagarariye imiryango mpuzamahanga nayo ba leta y'u Rwanda ifite uburyo igenda yisobanura ikavuga ko buri gihe irimo gukumira no gukumira itangazamakuru ryo mu gihe kibi itangazamakuru ryo ritse igihugu iyo niyo
nicyo gitekerezo nicyo gisobanuro batanga
icyo gisobanuro leta y'u Rwanda
kikaba n'impamvu
ariko ikintu kishyira ku mwanya w'ijana na mirongo mu bihugu ijana na mirongo nanone kiba ikibazo ariko kano kanya nambaye ingofero y'umunyamategeko ndekane kujya kure y'amategeko ariko nababwira ko none harute ejo mu itangazamakuru ryo mu Rwanda
ni ukuvuga none harute ejo hashize
none harute ejo hashize hanyuma ubwo ibindi uburenganzira buraharanirwa abanyamakuru no bafite ubwoba benshi abanyamakuru ijana na mirongo itatu na bangahe batakaje agatwe muri mirongo mu bintu byo muri za mirongo icyenda mirongo icyenda na kangahe bigatuma batabasha gufonsa abandi leta irabafunga cyangwa se ku mugani nk'uko mwana yabivugaga no kutamenya umwuga nabyo bishobora kuba byaba ikibazo ntabwo nshobora kubijyamo keretse nkurikije imanza zagiye zicirwa n'izo nkunda kwibandaho cyane kugira ngo ntatandukira nkajya mu by'abanyapolitiki
yego n'ubundi n'icyo kibazo cya kabiri rero yavuze ati genocide ntishoboka cyangwa se ubundi bwicanyi bushingiye ku bwoko nabyo ntabwo twabyinjiramo umuntu amenye ibyahise ntabwo amenye ibizaza kereka abapanga imigambi ibyo ngibyo ntabwo twabyinjiramo icyo akoze
keretse niba yarabonye ibyo bita refinya vancouver
ibimenyetso
kuko muri za mirongo icyenda ryabigaragazaga
yego
icyo gihe ahubwo yavuga ati nabonye ibimenyetso by'uko jenoside igiye kongera kuba none icyo gihe yabigaragaza harimo n'akamaro k'itangazamakuru naryo turimo no kuvugiraho na za sosiyete sivire icyo gihe umuntu niba yarabonye ibimenyetso babyita mu kinyarwanda resina vancouver
mbese ntibimenyetso nabyo biteguza ikintu bitegura ikintu nabyo n'ibimenyetso
ibintu by'ubukunguzi je ku Rwanda
yewe
yabonye ubukunguzi bwa jenoside mu Rwanda icyo gihe rwose yabo pointa nange jenoside ni ikintu numva kinukira cyane cyangwa n'ibindi byaha n'ibindi byaha byica abantu ibintu bizana imirambo mu gihugu icyo gihe ubwo umuntu yamugira inama y'ukuntu yabigenza
Daniel rero nyine ubwo ngubwo uramuburiye niba abona mu itangazamakuru hari ibintu biganisha kwangisha abantu abandi cyangwa se kuba gushishikariza abantu kwica abandi ibyo ngibyo ni inshingano ye yo guhita bimenyesha inzego z'ubutabera inzego z'ubucamanza ndetse natwe abanyamakuru akadukebura akavuga ati dore ibi bintu biri kuba dore rwose ibimenyetso ngibi kugira ngo natwe tubyamagane hakiri kare ubwo rero Daniel ni akazi kawe ni akazi kacu twese Radio Ijwi ry'Amerika.
Yego. Abantu gato mbere yuko dutambuka ibyo avuga hari ikintu binyibukije.
Mhm.
Hari amaradio iryo za blog talk radio.
Mhm.
Leka sinyavuga mu izina ariko hari amaradio acuraga indirimbo za Bikindi.
Mhm.
Ziriya ndirimbo za Bikindi urubanza rwa urukiko rwa Rusha rwasanze ari indirimbo zica.
Mhm.
Noneho Bikindi we uko yireguye yaravuze ati nubwo niba zaranicaga ntabwo ari njye wazitangazaga sinshobora kubibazwa.
Mhm.
Njya numva si Bikindi wenyine. Wiwi hari indirimbo njya numva zaciye muri izi sipuridansi zizwi ko ari indirimbo zica.
Mhm.
Hanyuma ukumva iradiyo runaka iyo numvise ni blog talk radio ntabwo nijye numva ndetse nkurikira amaradiyo yose ariko hari izo numvise zicuranga indirimbo za Bikindi.
Mm-hmm.
Icyo kintu abantu bafite amaradiyo nagira ngo mbibutse bwose ko indirimbo zica zizwi muri droit international penal akabyiniriro niba ari akabyutso niba ari bene sebahinzi nabwira abantu bajya basanga wenda bazicuranga mu rugo iwabo amategeko ntaba hana rwose.
Mm. Ariko kuzikira ku karubanda
abazicuranga publique muri publique bamenye ko
bishobora kubakoraho
kandi ari umugambi wo guhemukira ubwo kumuntu
kandi bishobora kubakoraho
nicyo bisobanuye.
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abwirwa benshi akumva bene we cyangwa se ngo agapfa kaburiwe n'impungo ibyo ngibyo twikomereze kuri telefone dufite Pierre we
allo
akabazo kawe
akabazo ni wari zo munyamategeko mwatumiye no munsi nagomba kuvuza nimba nkubu irashobora gusanga.
Yego.
Igihugu gifite yego. Igihugu gifite intumbero yo kuyo nimugoro gikirwa abanyamakuru gasanga babaha intumbero nk'izo ndabitanga ku rugero.
Mhm.
Mu mise Burundi hariho nk'inkuru wasanga inkuru z'aba sanga abapolisi bisha abantu canke abandi bicanye bisha abantu bagaca bashaka yuko nka sense aha handi ko ndatanga urugero mu Burundi
sense ni Conseil National de la Communication
ugasanga niba intumbero atiki mu rugero mu kivuge ko nk'ibyo umutekano hari igihe nko muri 2016 mbere no muri 2017 basanga baravuga ati ikintu cy'umutekano mu kugera mu kivuge kubanza gusaba urushyikirizo rw'ipolisi aho we ntibi ibyo nk'iyo ntumbero babahaye ibinyamakuru ntabona ko ntabona yuko ishobora gutuma ahubwo ubwicanye ndengera butungane ushobora kwamamara ugasanga burakoga ugasanga ni ntumbero imwe atana yandi makuru avuga ugasanga n'abanyagihugu bamenyereye muri iyo ntumbero ugasanga bibaye akaranda mu gihugu.
Ye nuko Pierre we reka gusubize.
Yego murakoze.
Urakoze cyane.
Hari ikintu gikunda gutera ikibazo kubera ko kivugisha ukuri ntabwo mu biyaga bigari twagize amahirwe yo kubona demokarasi isesuye imvugo irimo ubutimisi nkuko nashaka ati wenda ni ibihugu bikiri mu nzira ya demokarasi kugira ngo abantu badacika intege. Ariko iyo ibihugu biri muri demokarasi leta burya ifite n'ubushobozi bwo kucyo bita etat d'urgence
ni ukuvuga gushyiraho amategeko arengera rubanda yihutirwa.
Ikavuga iti izina nkuru muri ino minsi ntabwo twemera ko zitangazwa kubera ko zibangamiye umudendezo w'igihugu.
Mm.
Hari n'ibindi byinshi leta ikora nigeze kubona muri ino minsi abantu bavuga ko kugira ngo umuntu ave mu Rwanda umuntu avuga muri komine ajya mu yindi agasaba pasiporo bayitaga rese pasi bayigize nk'aho ari icyaha.
Mm.
Ariko bakibagirwa ko icyo gihe leta yo yari yaredekaraye etat d'urgence.
Mm-hmm. Ni ukuvuga amategeko adasanzwe.
Amategeko adasanzwe ibintu bimwe na bimwe bakabibambura bavuga ati rimwe bajya kujya mu kiliziya muzajye mujya mu kiliziya ariko muhagarare muri batatu gusa ntimuzajye murenga.
Mm.
Icyo gihe rero ubwo leta y'u Burundi uko bimeze muri iki gihe n'iyo collaboration yabo n'abapolisi ntabwo yifite mu ma muri situasiyo ngo nyanarije.
Mm.
Ariko yareba niba bitari muri rwego rwa etat d'urgence
mu Burundi nimba hari etat d'urgence
cyangwa n'igihe etat d'urgence isa n'igihe ndirangira ariko ntirangire completement igasigara utuntu tumwe na tumwe bagenda bitwararikaho.
Mm.
icyo giye bitagenze gutyo muri ugo rwego hari inzego nke mu mpaka ziba zihari nko mu Rwanda cyo bita conseil na high media council conseil national de la presse cyangwa nka gutyo
no mu Burundi hari CNC
icyo gihe bashobora kwibaza bakababaza ati ibintu ko tubona bikomeje kubangamira uburenganzira bw'itangazamakuru hanyuma iyo bigenze gutyo byanze bafata urukiko rwabigenewe bita tribunal administratif bakarega leta barirwa umuntu runaka cyangwa bakarega urwego runaka bakarurega ko ukabije gukomeza guhonyora ni uguhonyora ariko bavuga
gukandamiza gukandamiza yego
icyo gihe leta igitwarikaho cyane uko itsinzwe yishyura amafaranga menshi cyane ibonye bagiye kuyirega ifata ingamba ariko ibyo bishoboka muri leta ifite demokarasi
yego
voilà
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ndabona iminota igenda itubana mikeya bene ibi biganiro ntabwo umuntu yabiva inyuma none mureke duhamagare Leopold tumuhaka jambo kagufiya muri iyi minota itatu dusigaranye hanyuma twanzure kuko tuzabigarukaho n'ubundi gihe icyo ari cyo cyose n'ibiganiro bihoraho Leopold we uvuga cyane
wiriwe neza
wiriwe akabazo kawe
wiriwe neza ego sisa akabazo mbaza umutumire hari gihe umuntu yumva nk'ama televiziyo cyangwa amaradiyo usanga atiza nk'abamenyamashamakuru bahari mu bindi bihugu baba barahungiye ahantu bagaca rero batangura kuvuga inkuru z'ibihugu by'igihugu yavuyemo none iyo nta deontologi profesiyonali aba yarenze kubona iradiyo kanaka cyangwa televiziyo kanaka itiza abajournaliste bavuye mu kindi gihugu bahungiye muri icyo gihugu bagaca batiza iradiyo yabo kugira ngo bavugire ko iby'icyo gihugu bavuyemo muri aka karere narabibonye batije iradiyo abamenyeshamakuru bafite nko mu Burundi ugasanga ariko aravuga ibyo mu Burundi batyoza nk'abategetsi mu Burundi bavuga ibyo mu Burundi bari ku iradiyo yo mu kindi gihugu yabahaye igihugu yabahaye idaro ibyo bintu none ni ikibazo nabaza sindi mu journaliste nta deontologi profesiyonali baba barenze ayo maradiyo cyangwa televiziyo atiza abajournaliste bakaza kuvuga inkuru bakagira ibiganiro byo mu kindi bijyanye n'igihugu bavuyemo bahunzemo bavamo murakoze cyane
Leopold mbere yuko Dr. Yankurije agusubiza muri make cyane nakubwira yuko mu rwego rw'itangazamakuru ku giti cyanjye nta deontologi profesiyonali bayapfuye kereka abo banyamakuru kuko guhunga si icyaha ubwabyo
oya guhunga si icyaha nuko baca batiza amaradiyo bakavuga
kereka ibyo bavugira kuri ayo maradiyo ari ibintu biteza bibuza abantu umudendezo biteza intambara biteza urwango ibyo ni ibyaha bihanirwa n'amategeko reka mpinira ahangaha hanyuma Dr. Yankurije nawe agusubize umunota umwe gusa duhite twanzura Dr. Yankurije
ntabwo mpatsinda cyane iyo umuntu akoze icyaha muri studio nabwiye ko ibyaha penali ibyaha bigamije ibyaha by'ubugizi bwa nabi iyo ugikoze ukibaza ku giti cyawe hanyuma icyo gihe leta y'igihugu uwo muntu arimo n'ubushinjacyaha parike bashobora kuvuga ati uriya muntu yagiye muri studio ya Voix d'Amérique akoreramo icyaha icyo gihe basaba niba ari muri Amerika basaba leta ya Amerika bagahererekanya umunyacyaha cyangwa leta ya Amerika ubwayo nayo ikaba yamucira urubanza
nguko rero
urugero ntanze kuri Amerika kuko ndi kuri Voix d'Amérique
yego inshuti z'ijwi rya Amerika rero Dr. Yankurije rero mumfashe rwose tumushimire Dr. urakoze cyane
njye ubashimiye cyane
ye nakagaruka rero inshuti zacu mwese uko mungana namwe ndabashimiye rwose mbikuye ku mutima maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika Facebook yacu murayizi ni VOA radio yacu igihe icyo ari cyo cyose mushobora kutwandikira mukaduha ubutumwa tuzajya tubatumira n'ikiganiro tukirangije ku iradiyo gutya ibiganiro bishobora gukomeza gusa nibutse yuko mugomba kwandika mu bwubahane kuko umuntu nawe uzateza umwiryane umuntu uzabuza abandi amahoro yabo umuntu uzatukana icyo gihe natwe tuzamukanira urumukwiye murakarama umunsi mwiza.
VOA Afrique, les infos.